Fresh God was say Ariel Nikona Almase Dania
Saudi Mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike
nikulize wewe Almasi dhambi nilifanya mingi za kutisha nilimpa aibu kweli Mungu wangu je atalao kunikaribisha
hey, sikiza mwanangu una nafasi kwake Mungu wetu nasikia macho yake yafungi rejea kwake amekuweka moyoni
unasema fungi macho mashida zimezidi najaribu tenda wema mabaya najikuta mimi sina chance dunia sina njaro baba sitasema kumbuka Galazaro
yako kweli imeshafika mlango ameshafungua ufadhake Mungu zakishua njoo kwa shetani banduka
mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike
mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu
nilikimbiza dunia nikawa najivunia sikujua nitalia moyo wangu taumia sharudi kwa Mola namba zake ndo na hola here comes the day and I'll find my way he's gone nipokee sini acha nipotee nimeteseka wallahi kini acha nitadai crawling on my knee all praises to thee fresh mind na rewind who you gone ni mkai mungu wangu never get nimesha feel the pain say no to the devil jia zake ni M koko God kuna lebo busu lake ni legal yeah busu lake ni legal
mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike
dami on toes niki make one step sina baki siki flow mushene kwa kanisa nikifuata kina Ross kila siku mnasema ga anasa kila kona mnakaa katumbili dunia kuna kaska mujui wezi no prodigal son alijua kuna good akapiga one step akakam kwake God
mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike mipango ya shetani inaniandama macho kitini chini wanitazama lakini nafsi yangu usichoke Mwenyezi Mungu unishike
God people that's for the destruction of the king of the darkness you know this Saudi Records producer CDK